kibio.
Apenzi wangu na kupenda, lazizi wa moyo wangu. Bila wewe misitaweza, ata wafanye nini, ata walete yao maneno, sita wajali, kipenzi cha moyo wangu. Barafu ya moyo wangu. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi.
Ula ya babada. Nalobo elwa mato shishiunga bia bato. Balebo ekiwa madilaida. Ni oloche obato ba money my beautiful onyinye. You are my desire. My holiday, baby. On a hole, I'm walking one on a ATD. Me a hunger, be a misses. Papa God, I don't believe in it. Abba Father, thank you for the blessings. Come and see the woman I got me on one knee. She's a queen, the only woman of my dreams. My centerpiece, I've never seen. Ese yose bangene na lolonda. Baya bale na mishinga ya onda. Bose balon chike la kabilonda. Banando cha obey wane we onga. Ese yose bangene na lolonda.
Lazizi wa moyo wangu. Bila wewe misitaweza, ata wafanye nini, ata walete yao maneno, sita wajali, kipenzi cha moyo wangu. Barafu ya moyo wangu. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi. Balolanga sheri nanga simbanga na iyo kelengi.
Balonjike la kabilonda. Banando cha obeyi wane wikonda.